arama umute suge jodi do bankas gora mudum yawti ana heba lewure feccere jom jonde mako fewde e majjum ko o nyamata fayoto kadile mako bornteede fu waytike o mo haltana men hono debbo mo gora mudum yawti jonde mudum wadirte to habbe
to menen dogonobe soni debbo gori mudum sami ko heddotele suudi fa balde tati mi rabbe gori ko suudnama dago keso kay wudre blamare soni di kulle fu kewtama be lotama ko borno de kadule ko suudele suudu kollan fe gotal ko yamiraka wadde so balde debbe hibbe ko yaata sagoro ko yaata daw dawru fu fal lebbi nay di jabbo
rewbe la gombe kuri kanyu en du nedo jonde ka ana wodani du en haya tawede majjum fu wamti dalan yogaji di min jeta e majjum hono no sedirto o do debbo mo gora mudum yawti kurito
mi watti ne josu dan sami be buddi kanle suudu mi heddi kanle suudu fa balde debbe debbo goto yappa bangi dan nukku futu milmi yaade on naba takantun torra goto ko wolle mudum so gorma sami a jantita e fenne do goto so na balde tan jabborto fon a heddo tan le suudu suuroda fa lebbi tati so dun hibbi an wa jodaade gajido a yimbe jogabe
dunke andan be kabaruji bilide fina tawa ka holiti wiide jodagol debbo mo gora mudum yawti an laato sababu rende mo iude gite worbe beedaade dum du fa dawgal iwa hakkune mako e bando mo o fi wom dati kandi jokkede jara dembaga dunke andan do fina tawa ka itu
son gorma sami a hedgen le suudu an wana fe goto wada golleji ma ana hasi yalta samoji ga watta hakkile hore ma pati worbe jenana yi'e aran non so neddo gormudum sami perkal danejo debbo on hokkate surra hore mudum ga nyolman handen yogabe ana yidi sodne kadle godde kasin borno so gorma sami natale suud uddoda fa lebbi nay e badde sappo so ba yalda du holli jon suudma hakke mon uude danema
dum ka wana wajibi feeto alislamu entu ga debbo mo gora mudum yawti wakati jonde mudum wonku leji di haani wuditaade non holitiri wede kanko almami amadu jankuba
patu pamdu aadi e gorko fe goto wi so lebbi nay di jappigen ay onne on wadan dewgal ana haani famde mi watti fu so gorma sami le on watti wonko handa julle fa heewa wada du'a uuji ga pati suglu fa jappito aladu wi'e dun
dina an nasara ambe dun le ngol dudato woni kanko abe jean baptiste jara o holiti wiide wala fu wakati koltado kando domede fa debbo mo gora mudum yawti bamte
bible holiti wi neddo mo gormu dun sami wawa hursnede le on watti goto o watti wonku neddo haani feetude alla juula fa heewa ngad yamiraga debbo mo gormu dun sami dun tawel eglise watti fu on wa yewde ko wada neleji makko di o muuyi
wam sariya wolle leedi amendi koliti do laawi di debbo mo gora mudum yawti haani jokkude nam holitiri wiide kanko gabriel camara dunke andan do sariyaaji
on haani famne wiso made nating sabe timunde dewal hakko gorko debbo debbo an wana tar jun galle sab dun ko holliti sariya janto du kabaruji galle kan e dewle ga watti fu so hebi gorko goddo odo wa yaltinede le galle gori ko arandrejo
en tu mari e kala contracte en vos mariage
so me bettike dom wala fu kaddule kolitaade wiide wajibi kina debbo mo gora mudum yawti wakati mo joodi le mudum o borno dum nam holitiri wiide dunke andan be kabaruji bilide fina tawa.